ukukubona ngavele ngabona maqondana. Nhliziyo yathokoza mangikubheka mehla qondana. Kodwa ntokazi, sando sami ngisengakhotha. Wena ndoni yamanzi siphalaphala ngibona indodana. Bayasho bathi hinduka enhle isemazweni. Aphelile amahlathi ngishawa imvula ngilale wena. Akekho omunye ngizwa wena enhliziyweni. Ngenza indoda eqotha uzubekezela emshadweni. Umhlaba ngihambile akaze ngibona ofana nawe. Ngowekhethele akekho omunye sithandwa sami. Abelunga mandiya ngisho eChina mawenkano. Ngishanga obheka mina ngedwa ngisithola sengihlanya ngawe. Hayi mina ngiyaphika basohlukanisa wufa. Emgodini sibabili ngizofa nawe lodwa ithuni. Sithandwa sami themba mina ngilosi yokulunga. Bathi uthanda liboni kodwa babhekele ethu likhula.
If you leave me I go crazy. You my baby, cause ain't nobody like you. Now when I wake up, Charlie. Hello when I wake up, Charlie. Now when I wake up, I get go find another. Ain't nobody like you. If you leave me, I go crazy. Cause my heart gives you my baby, cause ain't nobody like you. Now when I wake up, Charlie. Hello when I wake up, Charlie.
Bathi kuhle kwethu, songena sesitotop. Awubamba isandla sami sililezele esikotos. Awundoni amanzi, awusengikhathele ukunyonyopa. Awungenza indoda eqotho namhlanje ngiyokulobola. Zothuma bomalume nazinkomo nje zokikisa. Zocaphuna kusale kwezikababa nje ngizopipisa. Jabula amanene sezoshaya nje zokotisa. Shanyela amabali emagcekeni nje zohlobisa. Funa wena wedwa akekho ofana nawe. Inhliziyo ethandile ayibona ofana nawe. Wisiphalaphala mntana omuntu ilanga liphuma. Windoni yamanzi wisiphalaphala mina ngiyavuma.
If you leave me I go crazy. Cause my heart gives you my baby. Cause ain't nobody like you. Now when I wake up, Charlie. Hello when I wake up, Charlie. Now when I wake up, I get go find another way. Ain't nobody like you.